Zenguru wa KCCA Hajat Sharifa Buzeki aweza kufafagana na basomesa masomero ga government abatayagala kusomeseza abana baabwe masomero ga government. Buzeki okwogera bino abadde kusomero lya Bukoto Muslim Primary School and Unit for the Blind erisangibwa ku kyalo Nsimbi Ziwoome, babadde bamukwasa ebizimbe by'essomero lino ebiddaabiriziddwa.
Kubanga fefe naba KCCA kumusala gwetufu na guva kumusolo gwa mwe bana Uganda mulimu gwafu okubanga omusala gwetufu na gukutusasula okubanga tukole emirimu ejo gye tulina okukola kati buli musomesa omwaka ogujja twakanya oyina okubanga oyinayo abaana batano abajjidde ku mutwe gwo kubanga twebuuza lwaki gwe osomesa essomero lya primary ng'osomesa Bukoto primary naye ng'omwana wo asomera walala kitegeeza ki osomesa tokikola ki tokyekakasa kati okutulaga nti okyekakasa tandikira kubabo kuboluganda lwo obagambe bajje basomere gy'osomesa awo tujja okuva tuwongere ku enrollment nga tukkiriza mu ekyo kye tukola.
Meya we Nakawa Bukeni Ali Nubianili asabye gavumenti n'abazadde okwongera amaanyi mu byenjigiriza by'abaana.
Abaana ba Uganda beetaaga okusomera mu classes nga zirabikako nabo kibawa obuvumu ne bamanya nti nno balowoozebwako so kino kikulu nnyonnyo okubeera nga bali mu environment bweki ate nga wanekyenjawulo tulinawo abaana ba special interest pupils abamu tebalaba abamu baliko obulemu so beetaaga embeera esobola okubeera nga eri safe bw'okubeera nga basoma bulungi.